Japo mini mdogo ila kipeo naleta mchanganuo, naleta mchanganuo. Hip hop imekufa, tunachomba uzima na ufufuo, uzima na ufufuo. Hip hop ilikufa na album zika stop, tokenzi ya Bongo Records ndo mozo ya kadro. Kizubaha upati chencha takujiga sop sop, chana dutoke meno upati promo a tip top. Hip hop is dead, labda ukatesti ya mapiano. Heavyweight wamekimbia kile chumba cha sindano. Wezeno anawekeza fumu nataka milingano. Wenye hip hop hamna bosi alewekeza tasuntano. Hip hop is dead, inapita miaka kenda umetoa nyimbo shazi. Huku atakujenga kwenye hip hop ni kazi, kuto kuchonga ngenga wavivu kufanya kazi. Na tujuki ngenge na msakizia wakazi. Swaga bovu, hip hop nkama tembo bila ndovu. Fufukeni mfanye kazi, so mnatokwa na mapovu. Moja sifa mbaya kwenye hip hop ni utovu wa nidhamu. Studio nyingi za hip hop zimegemea matangazo na sio mziki, hakuna kipato. Hip hop msalabana ameshapitisha Pilato. Tafuteni kiki, tafuteni chawekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Jiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
meshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead.
Hip hop wakati iko hai yalianzishwa di mageng, kabla nako waiafu kuwakilisha na kubeng. Squeezy mezi inapita kuna rap top 10, squeezy wanaohiti ni wana money gang. Hip hop is dead, watoto kuimba mjini wanaenda na singali moja. Hip hop wadi ulipuke toa mizinga 21. Mainstream attack imewadi vikosi cha mizinga na cha kazi jua la utosi. Ili kujipata funguwa mradi washe, mana show zimekata na wana wako wate. Tuka motra so kuchana tonajua mpaka ngumi, la surake naonesha jawai shika milukumi. Sume kwa kaotu jazz bila mali mugurumo. Ipapilisha kufa fika zikwa na lunduno. Najita new rappers no mandalizi, domana mnaishia deka kumi mangamizi. Unosema mnaidai hip hop, hivi ya mjui kwa mbadeni litakota pale mdai watapokufa. Hip hop imesha kufa, sasa mtamdai nani? Hamna upendo hapo unatupwa tu, kateri ufanaya uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Jiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
meshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead.
What we say? Taongelea mafanikio ya AY na FA. Ni connections ya biashara, mana mziki hauna pay. Nikicheki watu wa hip hop huko tuma wote wana man. Kwa haki zao zitatetewa na ngosha wana man. Je, mashabiki wa hip hop maututi, embu wa mkeni msije kufanya ni watusi. Hip hop strike butu pesi mbuti, mwajena jisifia mdogo wangu mbuzi. Kitaka tuishi kama popo mtulipe na votakiwa. Mwana mziku wenye wa bongo hata ukiumo unachangiwa. Mziku wa bongo ni kama mchati anaitoa mafao. Sa mchati anataka threesome, ibuka na mwanao. Uwekezaji.
Hip hop is dead,
mpaka mainstream.
Hip hop is dead,
ukirudi redioni.
Hip hop is dead,
what we say
is dead,
what we tell them
is dead.
Jiteteeni kwenye show.
Hip hop is dead,
mana digitali.
Hip hop is dead,
meshindwa taku trend.
Hip hop is dead, is dead, is dead.
What we say? 1 terabyte touch master. Keep it book, uza. Anataka kujibu hii aje na verse 3. What we say? Full flick of tuning. Tanya, mzee Malu.
Paul make a sound, God. Sound, God, sound, God, sound.